wa maisha yangu. Wewe ni Bwana wa huduma yangu, na kuita kila saa, na kuita kila saa.
Come on. Deixa ele na tua casa com a família dele. Aí já deixa o chume o ângulo, pode. Shia! I am ready. You got to hear it, what? Yeah! Alimfuata Petro. Alafu akamwambia Petro. Swali la kwanza alimuuliza. Petro unanipenda? Mara ya pili. Petro unanipenda? Mara ya tatu tena Yesu akamuuliza Petro. Peter, do you love me? Let me tell you my friend. Inakuhitaji wewe uwe na moyo ulio tayari. Wala sio uchumi mkubwa. Wala sio utoke kwenye familia nzuri. Wala sio uwe na kipaji kizuri sana. But the question tonight, are you ready? Are you willing? Nataka watu wawili watatu walio tayari kuitikia sauti ya Bwana. Wamwambie Bwana, ndio, 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 ndio. Nimekubali. Just the way I am. Just the way I am. Just the way I am. Wakata na makori ane. Wanana inua kizazi. Wanana inua kizazi. Ambacho kita mtumikia yeye. Ambacho kita inua madhabahu. Bila kujali hali. Bila kujali chochote. Ay, 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 ay. Anainua watu. Bwana anainua watu. Anaangalia. Anasema mtu huyu ndiye nitakaye muangalia. Alabra koti na mahande. Yes, yes, yes. Are you ready? 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 Ebu inua mikono yako juu mahali ulipo. Inua mikono yako juu. Mara zote Mungu akitaka kumtumia mtu, hakuwahi kuangalia namna alivyo. Mungu ameinua giants and generals. Ukisoma historia zao utashangaa. Fuatilia historia za kina Ibrahim. Fuatilia historia za kina Isaka. Fuatilia historia za kina Nuhu. Fuatilia utajua. Mungu anaangalia moyo wa mtu ulio tayari. Mungu anaangalia moyo wako. Tanzania, fungua macho yako. For the next 2 minutes. For the next 2 minutes. Pray for our generation. Mwambie Bwana, tuko tayari. juu. Mwambie Yesu niko hapa usiku wa leo. Karadala bakosh. Elabrada babusha kama handila. Aya aya aya. Hakuna tena excuses. Oh mimi sauti yangu mbaya. Oh mimi hiki. No more excuses. No more excuses. No more excuses. Lord, we are ready, we are ready, we are ready, we are ready. We are ready, we are ready for your call. Lord, we are ready, we are ready. Kuzukia Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Aya 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 aragada bakoshi tamahande. Kuinuka kwa miguu yako miwili. Unaweza kuinuka kwa mikono yako miwili. Unaweza kusimama kwa miguu yako miwili. Ukimwambia Bwana nimekubali. Natamani yataje ya maneno machache. Ukubali kumtafuta Bwana. Biblia inasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Na Bwana bado anapatikana. Yuko mahali hapa. Mtafute Bwana. Mwambie Bwana nimekubali. Nimekubali kuyaacha mambo yangu yote. Ninakutafuta uwema. Maana kwako ndiko kuna uzima wa milele. Kwako ndiko kuna pesa. Kwako ndiko kuna ndoa. Kwako ndiko kuna uchumba. Kwako ndiko kuna amani. Mwambie Bwana nimekubali.